shine record.
Hey, chunk your supplier. Hey, supplier.
Oui, Zulie, we have forgotten the chance. Sim.
Hasa kwanini aseme, kwanini mjue. Kwanini aseme, kwanini mjue. Napenzina undoka nae, minachamba nae, bado nipo nae, misiachani. Napenzina undoka nae, minachamba nae, misiachani nae. Etu anataka kuteke be, hawajui bila we, siwezi everyday. Etu anataka kuteke be, hawajui bila we, misiwezi everyday. Eti mama minaogopa, gonjo mo minaogopa, minaogopa gonjo mo. Eti zema minaogopa, gonjo mo minaogopa, minaogopa gonjo mo. Mimwezako siya mgu, katoto kaifumbil, inachoitaji kupendwa piga siziwezi. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba. Eti kisa minampenda ye, minampenda ye, minampenda. Diyo mana minampenda ye, minampenda ye, minampenda. Eti kisa minampenda ye, minampenda ye, minampenda. No mana nakunja.
Hui Swema.
Unitoki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Siku choki mpenzi wangu, laha zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba. Haya ni mapenzi, sio uzu, haya ni mapenzi. Nampata anankamulia, timu anasema chacho. Chechu mpaka kwetu, chocho kwa chocho, mpaka kwetu. Sio mizizi wala mada, sio miti shamba. Eti kisa minampenda ye, minampenda ye, minampenda. Eti kisa minampenda ye, minampenda ye, minampenda. Minampenda ye, minampenda ye, minampenda. Minampenda ye, minampenda ye, minampenda.
Fisho Kirimare Finest DJ Russo Manager Edo Smonike Wabalu Wabei Umpati Madugani Championi Katoto Jei Mchina Stairi Kari na mjomba Nguena Aminata Kiriku kwa maki Kimane Mjeu Mr. Makunga Ya Baba Chabi na Pisto Sera
Chunky supplier, supplier. Scary.